You don't know what I mean. Take me to Pumba Club.
Hey, hey.
Oi, 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 oi.
Mataco.
Matako, matako, matiti, 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 matako, matako, matiti, matako, 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 matiti, 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 matako, matako, matiti, matako, 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 matiti ni fire, mtani kwetu sio mbaya, japo wengi wanitaya, no sio mbaya, matako, matiti na kilime, matako, matiti ni mbaya, kwa watoto ni vibaya, matako matiti nalikipita rudi mwaya, masela wote wanagwaya, nikipita rudi tuta, masela wote wako
matako, matako, matiti, matiti,
ninyama flan lailani vi, ninyama flan tamtamu vi, matako, matako, matiti, 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 matako, matako, matiti, matako, 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 matiti, 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 matako, matako, matiti, matako, matako.
Hizo nyama nyinyi mnazijua, uzuri wake ulaini zaidi hata lailong. Kote switch zinasumbua, zinachanganya fukara hadi na madong.
Mama, apa, nyata, tingisho, chapa, wezere. Wana, nawasha, ngata, yumbisho, nataka kelele. Yani boom, boom, gani tu tu, nyama supu. Mama nundu, mama chuku, pressure juu juu.
Gari ntakupa kwangu, soni mbaya, soni mbaya, soni mbaya. Mali ntakupa wangu, weni fire, weni fire, weni fire.
Matako, matako, matiti, 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 matako, matako, matiti, matako, 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 matiti, 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 matako, matako, matiti, matako, matako.
Sio kama natukana mimi ni viungo vya mwilini. Sio kama natukana jamani ni viungo vya mwilini. Ona jinsi vinavyochwe, chwe, chwe. Ona jinsi vinavyochwe, we, we.
Matako, matako, matiti, matiti, matiti. Matako, matako, matiti, matako, 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 matiti, 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 matako.
Ola jizi na kutwee, twee, twee. Ola jizi na kubang, bang, bang.
Oi, oi, oi.